Jebe na nuna ba na ba nenu, police on wa get up na go.